singakhula into mangayithola ngangibuza umbuzo wodwa kuthiwa ufile yini. The reason why we still chasing salandela lo mbuzo, if sakwazi ukuvuka siphinde siyozama sifile yini. Hey! Lapha sishutheke sigcwale iy'goli zomafele empini izithavele ulayini showcase sizothola noma ikephi. Lapha you've got no one to blame but umbuzo yini.
Still it's me late, thank God I'm getting shinted.